Exclusive from Hot Vibes.
A vibe so entertainment.
One Zambia,
one nation.
DJ
one Uga,
one victory.
Mwebantu bukeni
Zambia vaiva.
Kukosa pakuti ube survivor. Bafula mano kwati makaiva. Pawa bapo kanga Samson kuri jela ila.
Unga wajula ukamba branch.
Moyo.
Best from a light like ila branch.
Moyo.
Mobile data isi la fast.
Moyo.
Economy ya tuiri mulat
ni ya moyo.
Unga wajula ukamba branch.
Moyo.
Best from a light like ila branch.
Moyo.
Mobile data isi la fast.
Moyo.
Ekonomi ya tuiri mulast
mupiro yo.
Mamushe sivioneka magero ya siomeka. Pa mabuti ya chitopa pana monga jabodeka. Nona stata pa street wafuna cheo cheka cheka. Pa ya teka wakateka watisi ya teka teka. Pati siti wala mulungu ndia hati sunga olo watilasa. Chababa kuchira minga chalo chifanika makanika. Njepe chiza lunga 100 kwacha ya luzinga valu sigula unga. So pressure ikapaka nikole wa blackout. Futi nikafika bondi ni mapeza blackout. Kulilo shedding tayuma monga drought. Na manje niembekeza mo money in my pocket. Suwomba muivala alia muivala. Todabo matula wafwewe nevevala. I'm not a politician, ndile musician. Speaking my mind, I'm just a voice to the people. Unga wajula ukamba branch.
Moyo.
Best from a light like ila branch.
Moyo.
Mobile data isi la fast.
Moyo.
Economy ya tuiri mulat
ni ya moyo.
Unga wajula ukamba branch.
Moyo.
Best from a light like ila branch.
Moyo.
Mobile data isi la fast.
Moyo.
Economy ya tuiri mulat ni ya moyo.
My campaign. Yeah, musafola vitenje. Free mirimi ukash na bia ya nzembe. Kawa wa,
wa,
mutumba kasembe. Kansela enze potiko ni kumapente. Fingerprint shabufa kapali boti. 2645 ukundie koti. Tisabweleza vipatara na maroti. Plot ya mahala pabondi na fish bondi. After power wakai bangena sanga. Sorry mwatuma wrong number. Jebele mami ya pamande ni kupwelela. Kupimisa mapamela no shapula wa Rwanda.
Mikile mkwela.
Bas ni 12 quarter. Banarunda gas na unga ba brother. I'm not a politician, ndine musician. I'm speaking my mind, I'm just a voice to the people.
Unga wajula ukamba branch.
Moyo.
Best from a light like ila branch.
Moyo.
Mobile data isi la fast.
Moyo.
Economy ya tuiri mulat
ni ya moyo.
Unga wajula ukamba branch.
Moyo.
Best from a light like ila branch.
Moyo.
Mobile data isi la fast.
Moyo.
Economy ya tuiri mulat
ni ya moyo.
These days uba ukayon. Ni wajize. Ok wajize life kuno sili ize. Chalo chatu chiende la chemu reverse. Even if into Venice city chitia deserve. They don't care. Gatini chase not fair. The same fellas wanakamba wazak fella. Drama zili kutiza kusho na trade fair. Kaya hapa ngati ili pass ingati pass fair. Wamdala wanatoka po walipa move. Timbela teati wenze mutalo pa manyuzi. I don't know whether ni kagule daily mail. Olo zeizi ni banke for a bag o milime. Unisi funza ni kule sugar. Olo kogete olo nisunge ni kapase wapati ogeti. I'm not a politician, jine musician. I'm speaking my mind, I'm the voice to the people. So
mwebantu bukeni
Zambia vaiva.
Kukosa pakuti ube survivor. Bafula mano kwati makaiva.
Pawa bapo kanga Samson kuri jela ila.
Unga wajula ukamba branch.
Moyo.
Best from a light like ila branch.
Moyo.
Mobile data isi la fast.
Moyo.
Economy ya tuiri mulat
ni ya moyo.
Unga wajula ukamba branch.
Moyo.
Best from a light like ila branch.
Moyo.
Mobile data isi la fast.
Moyo.
Economy ya tuiri mulat
ni ya moyo.
Exclusive from hotvibes.co.